wantondera abachwezi masanyalaze nkubisa mufulu fezi okuba abasajja banjukwamu n'abalenzi kugulira vitis oba oyagala benzi oli wabbeyi osinga ne ku benzi tofulotinko olimu wa denzi kyagala tweyagale tweraka amapenzi kwagala byaddala okutuuka ne ku mwezi oli wa wano oba ova ku mazi kwagala byaddala wadde ngofuse musezi malayika oninyisa madala omutima we guluma kwampa eddagala weninwagi tomulisa nze nzija matala banji bakwegomba naye ate nze ndi waddala omukwano gumpe bebi nze tompalabula basajja banji ku mizaani gw'abasunsula
malayika malayika ova ku mwezi
yeah. Oli malayika
malayika malayika
Yeah.
Malaika, malaika, sanira mudaa.